Yesu wabangalirange omulabe wange yani yete
sibi chenge bintisa amazima mwesigwa
kuluma nyo netukaba era netusinda netwebuza tiwachi enseno etunyiga nyonyo oko
netwela mira tiwaliwo moyo muinza wabyo oko ayagala chimukumuwa yona ebitulemye esala elina amanyi gayo buli lwosaba mukukiriza byonna bikuwereddwa amavivi go galina amanyi okuwangula ensi ebikuteganya bimuwe musala bisobola esala elina amanyi gayo buli lwosaba mukukiriza byonna bikuwereddwa Amavivi, gogalina amanyo kuwangule siki Ebi kuteganya mimuwe, musala bisobola Banja bamusaba, nebawebwa era mukukiriza Nebetu somako, abatugumya tebyo byakubawo Okusoberwa, ebizibu byonna tubikwase ye Yanato wanguza, yona ebiganye Esala, elina amanyi gayo Buli lwosaba, mukukiriza byonna bikuwereddwa Amavivi, gogalina amanyi okuwangula ensi Ebikuteganya bimuwe, musala bisobola Esala, elina amanyi gayo Buli lwosaba, mukukiriza byonna bikuwereddwa Amavivi, gogalina amanyi okuwangula ensi Ebikuteganya bimuwe, musala bisobola
Sobola nawe Obwesigebo Uteke moyo kemanyi goho Esana ya jimanyi Musabe ayanukula Maombi Yana nguvu tele Unapoomba Kwa imani yote umepewa Magotini Kuna nguvu kushinda dunia Shisheza kwa zote Maombi Yana nguvu tele Unapoomba Kwa imani yote umepewa Magotini Kuna nguvu kushinda dunia Shisheza kwa zote Kwa mweza yote Shibaza kwa zote pereka Kwa Mungu mweza yote Shibaza kwa zote pereka Ebikuteganya bimuwe musala bisobola Ebikuteganya bimuwe musala bisobola Shibaza kwa zote pereka